Kikidole misina pete weta vinywaji hapa welete iko na fine fine galo
fine fine galo
toto na shine shine sano
shine shine sano
niko na fine fine galo
fine fine galo
toto na shine shine sano
shine shine sano.
What is your name? Tell me your name. I wanna know you, give me your name. Toto na figa wala si frame fire na kachi moto ki flame. Kiduku kwasa kwasa ikibidi tucheze azonto 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 tucheze azonto niko na fine fine galo
fine fine galo
toto na shine shine sano
shine shine sano
niko na fine fine galo
fine fine galo
toto na shine shine sano
shine shine sano.
Umeni mada na mapozi susumila we never be single. Wacha bango na bolingo ikibidi tucheze alingo, 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 tucheze alingo.
Usijali, mimi ni batela, karibu kwangu ingia ndani nyumbani kwa batela. Usijali, mimi ni batela, karibu kwangu ingia ndani nyumbani kwa batela.
Karibu kwangu hapa ndo geto, shika gazeti, pepea joto. Sina tafeni na dirisha moja, vinda kalaze tauli moja. Mimi ni batela, Batela wote mama vipi mama nake Jesse Jesse kwa nyumbani una vipi lakini mtani batela sasa hizo
sijali mimi ni batela karibu kwangu ingia ndani nyumbani kwa batela usijali mimi ni batela karibu kwangu ingia ndani nyumbani kwa batela.
Exclusive on it records.